Exodus 11 verse 1.
UJehova esethi kuMose, ngiseza kuletha inhlupheko eyodwa kuFaro nakulo iGibhithe. Ngasemumva uyakunivumela ukuba nisuke lapha. Yebo, nxa niyeka ukuba nihambe, uza kunigxosha nokunigxosha lapha. Verse 2. Khuluma manje ezidlebeni zabantu ukuba yilona lo mlisa acele kumakhelwane wakhe, yilona lo wesifazane acele kumakhelwane wakhe izinto zesiliva nezinto zegolide. Verse 3. UJehova wabapha abantu umusa emehlweni abaseGibhithe, futhi lo muntu uMose wayemkhulu kakhulu ezweni laseGibhithe emehlweni ezinceku zikaFaro nasemehlweni abantu. Verse 4. UMose wathi, usho kanje uJehova uthi ngaphakathi kwamabili ngiza kuphuma ngiye phakathi kweGibhithe. Verse 5. Amazibulo onke asezweni laseGibhithe ayakufa kusukela kulo izibulo likaFaro ohlala esihlalweni sakhe sobukhosi kuze kube kulo izibulo lencikazi engasesitsheni lokugaya kanye namazibulo onke ezinkomo. Verse 6. Kuyakuba khona ukukhala okukhulu ezweni lonke laseGibhithe okungazange kube khona okungako. Akusayi kuba khona futhi okungako. Verse 7. Kepha kubo bonke abantu labaka-Israyeli akubakho nanja eyakugwavumela umuntu nenkomo ukuze nazi ukuthi uJehova uyahlukanisa iGibhithe no-Israyeli. Verse 8. Zonke lezi zinceku zakho niyakwehla zifike kimi zingikhothamele zithi, phuma wena nabantu bonke abakulandelayo emva kwalokho ngiza kuphuma. Waphuma kuFaro evutha ulaka. Verse 9. Wayesethi uJehova kuMose, uFaro akayikulalela ukuba izimangaliso zami zande ezweni laseGibhithe. Verse 10. OMose no-Aaron bazenza zonke lezi zimangaliso ebusweni bukaFaro. UJehova wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro, kabavumelanga abantwana baka-Israyeli ukuphuma ezweni lakhe.